moyo kwenda resi, hebu Mungu nifanyie wepesi, hey.
Kiuno nyigu, angel, what a view, yani kila angle. Reception ka hotel ya 5-star, can I have your number, come kick with a gangster. Me a rasta man, ingawa sina dreddy. Wana guanma, kwako nimezima fegi. Hila na mocha, that green ukoka, ukonga to shut down like Costa Nostra. I got gang ties, 7-4, you know I can't lie, you incredible. Body so fine, like it's edible, nikikuona hanga fumo. Nataka uje, unaweza ondoka bila kuaga. Awa wadada, compared to you, yani level of the competition is nada. A goddess, designer, uvae Gucci, au Prada. Still way hot abidada,
ata ukae uchi ndio bala, wala.
Nauliza mama, kumenipani, dugu na jama. Hawataki kuamini, kipenzi changu, my baby.
Body vicious, bootylicious, natabika kufa kabisa. Tayari jiaibisha, unatisha. Smell like Yasmin, hibiscus, hot cake, fresh baked biscuits. Smiley fresh, shika feza kesi, yani kesi siyo tetesi. Na iyo na messy, ukinipa nifanyie wepesi. Black sister, grace embrace me, mapenzi siyo vita.
Fine complexion, chocolatey, she a leader. Cardio keti, style is simple, a complicated love. Lord of mercy, kosa nini, beauty queeni. Rangi ya mtume na sirini, unanitesa kama nini. Njo
uwe na mimi,
umenipa nini.